tamani Alhaji Malifu.
Doyo Studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatare jeegom lewru desambre meden joodi nokko noddirteedo kayido men gonde hokkude kabaruji di fa yottu aljumaara warorde solando jebi. Sembe kabaruji di ani sekirabe ko nayri bangal kanko jokko feker sedde secrétaire général oni nde holli tawirde o nati leedi meden di ile kenyan kanko noddirteedo Jean-Pierre Lacroix o yide ministre kumudo hakkunde mali e leedele godde be kali wottu jono honno hakkilaji mabbe din jaadirta nokko noddirteedo Sadio Lay idum leelamu kay o wattu jono jamaare wonde tonde wi ko ati sababu so kuddide anti ton dum non damaji den gori le odo nokku en jaram fali lamu naraw nokko noddirteedo dilli wattu jono duubi be bi lamu o wala ton kanya fa yotti o kurangaaje kon ande mudo jamaare wonde tonde wi do suusa wakkani fu gube join kaborde anen jilto le odo nokku di won non sembe kabaruji di min jogini on do betande di bismillah modon e helade war way galo jodi do microji di do kanko noddirte no mo jiro won to boggi jamde to kanko jokko secrétaire général fedde oni ndemo noddirte Jean-Pierre Lacroix o nati leedi meden di ile kenya le majjo yide kenya ho yeruji makko hakkunde leedi ele mali e leedi ele god noddirte Ablaye Diopobe kali wattu jono ko nayri bangal no leedi mali ndi wori kanko Jean-Pierre Lacroix o wihi leedi mali ndi kanye e oni fan tawda wattu jono hakkille goto nyalom hande do ma hani yidude e lamido lamu hakkunde joomo Mamadou Sama Seku
kanko jokko horajo Nations Unies holtivide hadi ben danta gullidide yalla yirwinde kabaru denagu jamarande kedanna Jean-Pierre Lacroix
pour pouvoir avancer
le golleji amen faaba gol bibbe leedi malni meda tewta kulle didi jungu bibbe leedi malni fu arandere mudun me dokkundira juude menega law malon titbel mudun menega e pelle faaba to amle golleji amen me dokkundira juude
soutien de nos états membres
diplomatie malika hultivide huncangul hore kabaru denagu leedi mali bibbe leedi mali na hani jati matade le gullidal Nations Unies kadanna Abdoulaye Diop kanko woni ministre kumnido gollidal hakkunde leyde
arandere mudun me holliti kulleji ko sugule amen kayi ko me tewta le golal fedde ministre le dabri amen fiadi be holliti amen kulleji kewdi wonko me pamirdo mudun jaati galle jonte waroje kayi le lebbi warande me warame jokkina jantudude e pellede men gollidita e muende yalla golleji ana hunjina hore ko natto sabe hewtunde bibbe leedi mali fu dien e dejere
la securite des maliens
le nyaloma talatare hande jeegom decembre kanko Jean-Pierre Lacroix darna yankoyde to nokku président Assimi Goïta et premier ministre Chogal Kokkola Mayiga
ido kabaruji fo no ba hebudi di dum woni nokku amé urudi do kaydo do bema ande de kanyo do page Facebook fa yotto do compte Twitter studio tamani sarotobe wonbe leleedi meden de murtere mabbe de be puddono de wattu jonobe darni de do murtere no holi trawide fedde murtere sam kanye fanjuta silma wattu jonobe bi hibe kaldi e fedde noddirte de conseil national de transition ben ko kibe adi du wiide hono himmeji mabbe de ngadan huncenede hore len duudo suudle ko warta ko so halaji de na kale ton ko nayri bangal noygal sariyaji leleedi meden di fedde sed ya woni miccitede wiide wattu jonobe ngadi gidali kasere fodi e leedi malindi be biso ni soldats en jiabe leleedi ko duwar ndi joppitaka le ko warta ko be ngadan jukkoje fodi leedi malindi be kokki mali faale go lewru janvier hitade 2023 wattu jono yimbe andam be kabaru politiko do mi jille o do hakkille be mi wona dum do sed ya wo hani halde nyalawm hando jewto yalla hono leedel di de kani famrude dum buri nafude kedda mo kanko noddirte Abdoul Sogo Dogo yoko mo sifido hen do facci tango fatuma tamayiga
mimila yalla jukkoje ana buita tiidal gondo hakkunde koduwar kanye mali handen cdao ana hani darnde do darnde mun wartirinde kaldal e kawral hakkunde leede didde jukkoje wala fuko buitata dum woddina dewral leedi fu yida jukkede sabu sago yibbe fu leede de kaldal kebana tiidal laaji di dabare yirwer amen denagu amen fu ana fawi do gollidinde e leede godde
wattu jone kalan ko nayri bangal waydi denagu nokku noddirte do dilli idum li lamu naro idum woddire ngalure narande ko yata kilungaji chapande joybe kolitiide kurangaji wala ton fa yotto lamu kobe du ngalale o do nokku wakkati fu gube jadi kobe dan jotto ton ana gidobe micciteden wiide dilli ne yodum ngalure andande kabaru ko nayri bangal waliyabe fa yotto ande lele di meden di do tayde fu jamaara wonde tonde wi hakkilaji muden jottaaki fi wakkati furdube bi lamu ar wat ton lugaji kanko Ousmane Nyali Boulo jabbiri ki ton seeda kedden ko mo hebini do hen
dille himbe mon anambodi do moftare do fa keba mollando da anatiide meden kula halde himbe jom en kaborde watta fu anangara le gendindi doni ko himbe o commune gondo le region nara ko collectivité a anda homo woni homo do ko be beedi wiide seeda goji hollitaama wiide hakkilaji ngana ko joodi sanne faysitawa dejjere ana wodi le indi gendi walibe ummu e modibo dille meri tan wondi e gollude so wana dun lamu ko goddo wala militaire wala e wi himbe gendindi ka nombe collectivité wattu yogaji mangal paden an gada yilaruji le gendindi e badale mun jamaare de anandarta ko latifu lam o beyda wadde imadraji le onoku wadde lugangoji sinya jeewi won suuto goji kadaade le o commune suutu gol gollobe joyon projet goto fadde mu ben yopitede balde sedda ciagal mun don yo misalu commune dilli kuran wala kano ndiyam cini dam ana wodi suudu doktoro du ana golla wonno usman nyaali bul hebi studio tamani ciagal ko jiwi dilli
Ousmane Niali Boulisson iwri dille ngardam fa nokku no dirte da kayido o wattu jono be bi yo nokku andado sanne do bibbe muuden bittata wakkati fu njahan jola njahan darta e danyako kebi ton ko ne arsukuji muuden idum e fina tawaji mabbe dulle o do nokku fa kebe famtar kebe Mamadou Samasiku
to kaytun antidi keba galle mo ndamu goto yahay njola yo sabi ti allahji ngurdam woni ko bammi anya yaadi tadale yogaje tawde fufu mi hebi yottade to jimi non yaadi no huliti nyolanki goto ngartudo mo jaba
Bon avant d'être
arano leedi ital tawamino o watti tawi galle amen fe hunne wala yo sabi so fermi yo mi ciagan leede do lawol mo me hebi tortaaji kewdi fandan amen taccude mawe geesingo sabi gidrap tan ko heewi kan heddi hen leedi yandan le witte witte amen
wakar jono kay yo hono ni kulletreji di fuddi fewude wakar jono kay ko heewi yari yeso e wi mo min kaldata o wada yawaraji kewdi hakunde kaydo o fini e leedi itali do o joodi
bon itali vraiment
ayya so halade ma ko yottim leedi itali mi hebi golla mede wa yettude Allah hanne sanne sabi watte fu mede nella kalsi ya suudu baba dan mi wawi jati mahumi galle gote
beedade kabar mudun no kebal wita wita yo dunno kabaru finatawa jamarande yebak fi kabar mudun
fande en keddoto le raison kaydo e jara nokku no dirte do sadio labe kolitido wattu jono kudde burde fu hasin dinede ton e cioggoji mudan ngabbi sanne yimbe lo wonbe ton be mbi kolati sababu mudu yono damay de ngurdi ton no dum lati sababu ko memda ton fa tawan sodata ko Mamadou Samasiku
cioggu nyamduji natidi fa hande to sadio latun rewa defa ba kay hulti wide cioggoji de njawti fa sanne dina nokkuji guddi leri mali
songonga o wakkati anatidi chakuru maro ate ana fay ujinaji jeko beydade do ti alaka min gora findiyam anyamina gallema bete dufu ayob andiyam mudan darde lamun ko be balla
de melana kira kam
sahi me ka hulti wide dun do yo sabi gullude ko manide yigaji leedi ngondi tondi e wi mabbe jamarande hewata fe hinnade demal margal kaddana musa konote o tendinowo amiri sadjula
farde damaje de fuddude ga demal min ngurdata kanye margol dabaji ka hande nokku fu wala dun wawi gollede wakkati ana tiidi cioggu nyamdiuji di fana tiidi
andon wide beedade ka do tidalla jamare nokku o na jogi dun sugula ndiyam e courant le ngendindi
wattu jone njaram fa le saha leedi meden dile nokku no dirtedo gawobe bi pelle ciagon toodo hono moddinobe buru wonbe tombe be darni golle dun latik sababu so buri hebataake le ngalure nde kanko jottino kabaru ji ndedo feddo wi ko lati sababu mudu yo ciakuji cundi farani dun jatti cogu mudun tidle o don nokku ka dun e tayde fo wi dun won kambe suudu jago ton wondo tondu e be gondi haldude faabe kebana dido tidalaji jogal wajib tan sina yimbe le nyamobe gawor buru to munya yotere meden no dirte zoom sirnde men garan halde hono kabaru ko nayira gidirago hakkunde debbo kanye gorko min kalni on dun kenye dun waylataade naso wobbe kolitiidu dun waylataade wobbe kolitiidu farrati mawd ana lehen hono wori Fatoumata Mayiga
ngonga wayrago hakkunde debbo e gorko famminaki le ciudi fa yottaade e gerengaaji di ko buri hewde fu anantana ece acce min nana seeda wayrago hakkunde gorko e debbo abada wada ka wana no won ko abdu kany e fanta wayraagu mabbe an buri duubi noge ille e cuka ko mabbe fa do gonden na do yimbe kali kalti fanta holliti wiide mi wala sugulla fu mi de famra e makko sanne wayraagu amen o burani kam dina wayraagu rewbe didon sabu debbo wawana hundo ko mun jam am jam makko bone am bone makko non hollitinde on wombe pamrata dum woni ko binta kany e solo fuddode e be pamranno ka duubi sedda belliki gilli naati hakkunde mabbe homo fu yidi bandu ka be kuli hala yimbe deene mabbe wayraagu o yimbe andiribe dum wari bonnude wayraagu mabbe andinde on wayraago ana hakkunde debbo e gorko ka ko sendata dun no dun wardata
birki sembe cialdi figol ballon Qatar coupe du monde 2022 fandu on wonde fiet on ko no dirti 8e de finale ko Brésil kenyan wakande hawrtino e leddi nibno dirta Corée du Sud de be ngatti ben baddinay ben kibi baddel gotel Croatie kanyi e leddi nibno dirta Japon de wakande be kawrtino no be jeefa ko non dirte tiro bi ton Croatie hayube kikirande so lando jabi wakkat sappo joy yamde dum leddi Maroc ndi waran hawrtinde e leddi Espagne Portugal dum waran hawrti e Suisse wakati 19h on sappo e jena yamde sekrab do katten betande do kabaru jamen ko min gondi hokkude nokku no dirta do kay dido kabaruji fuso ngabbi do bema ma ande to do ba hebdi do so ngadi www.topresidio.org do ngarte haddude betande fanje fe no konandi do no do e sen yewtere meden de ana wodi wassalam yewtere meden de waran yo wadde honno leedi malindi hani welitrede nyaloma handen o malin kobe kenyen kanye handen dum walda wala fuddulludo wiite jaga e jamar de ka holitiru ko lati sababu mudu sa ji attabiyaji meden dino gorino jatuno ko joppuden kanye fa yottio fina tawa meden fa kebben famtar kedde Mamadou Samassi ko fewni en do hen
hono wodi nonno bingel leedi mali nden hono kabaru mudum wurdi wakkat jun o bangal mudum keddanna yam sokulu bali dunke finatawa to segu
le mali dier c'est le patriote
mali kenyan yo gilli bibbe mali kenyan ko moje leedi ndi tan jinganta leedi ndi be ardini do teddengal kanye kaldal e kawran dum woni mali kenyan ka mali handen wana non be jiyata ko moje leedi ndi kalisi kanye hala kewka leedi ndi jangini yimbe tagal jande de ko moje mayri tan hani gollede ka wana non lamu ko be katta keba leedi ndi jambi dum hollitata
economie dogi trace leur pays
mallin kina hani hewtude no wordi non den to sikaso e baflabe e hakkilo jamarande sede seden dum hebete fayso ko heddi gollede ko famda
moi je pense que les maliens
salandi kam malien kam malien non so weli wari be bennenti kaso ni metti o wari fe goto wawa munyude arande bibbe leedi ndi pamayno ko heewi ka hande ne de mbay yettude Allah weli tingol naati e golleji hunde fu anarrata bibbe leedi ndi so wana dun wattake fe nokku so wana maliga hono no be jeyaka leedi ndi an haani ko enen jaati kume den yalla du ya yeso cielen di halaji itten ko ni hakkille men ko
aro l'education
nde do waltere hakkillo na hani sambinde jogol lobbo lamule leedindi e wi susulogo en ka e wi mabbe patun lato tan halaji buli ndenno yalla heftude o do fanda kanko susulogo fujje tanjugura holti wiide an hani tugoden e do nuwile leedi mali nden
il était rare kaunete
den ana tiidi ngiya gujjo wujja hakkune nange tege ka wana non joni hala mali keso kaltedo an hani ko ngaden imma dara fati fuddira to lamu ko be fuddira en jati be leedi ndi joni se en fu en kaldi do gotol en kawri ndemune de mbawi halde hala mali keso weylitingol ana wawi nadde e golleji di so wana non ko muy fu ngaden ana tiidi hala mali keso kaltedo o wada
ne peut pas être opérant
kanko dunka fina tawa yam sokulu bali cultivide ne suudi hana fu yebede bangal hewtagol leedi mali heedintinandi o beedi wiide dum darande lam ko be na momni sanne elle kabar mudum
ce que l'état nous demande c'est
ko lamu on dardata en golliren sariyaji ka se en golliri dun ko hani wade de garten e fina tawamen sabu en joppi fina tawamen e bami fina tawa goddo se en gartay e fina tawamen ana tiidi leydi ndi yaha yeso hala mali keso kaltet o du ana hani ko lamu ko be jata fina tawa o tafa
doivent en tenir compte
neddo mo anda aslu mudun annata fe ko hani hinnade sabe anda ko o wondi no holitiri neddo goto jaddo leedi Almani mo wi'e Otto von Bismarck den holtidin tan fina tawa na jogi darande monde le hun changlu hore ko warata ko